spark it. This is awesome.
Walisema tuendani, atuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Walisema tuendani, atuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Banda kubebe, wewe kama mtoto simama dede. Kwenye penzi lako mini wege, kwako nimelewa mchaga mbege.
Na vyo kupenda na viona mkumbavu. Nene nepa kwa kuna toka shavu. Wendo wangu wa upenda hivyo hivyo. Shida zako shida zangu mpenzi wangu. Ukipata matatizo, penzi lako talilinda mzee mwenzangu. Baby love you, cause I love you. Baby love you, cause I love you.
Walisema atuendani, atuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Walisema atuendani, atuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Banda kubebe, wewe kama mtoto simama dede. Kwenye penzi lako mini wege, kwako nimelewa mchaga mbege. Aye. Yani kweli umenibamba, wemo kama maji kwenye jangwa. Kweni kiti mashetani yamepanda, na kufa kishujaa na magwanda. Watani kwa nini nikuache? Kwara na shida nikufate. Ukihisi baridi nikumbate. Nikikugusia usiniache. Tufanane kama bea.
Oh mama,
sijalo naongea.
Oh mama,
neno neno ya umbea.
Oh mama,
machofuni kapazia.
Oh mama,
baby I love you.
Aye.
Cause I love you.
Aye.
Baby I love you.
Aye.
Cause I love you.
Walisema atuendani, atuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Tuendani, tuendani, kuna nini leo? Yangu nege wendo rubani, wa ubani, kuna nini leo?
Banda kubebe, wewe kama mtoto simama dede. Kwenye penzi lako mini wege, kwako nimelewa mchaga mbege. Aye.
I'm the host.